Boogie Genji. Call 0705-497-673 DJ Sandy.
EMP Records.
Skiza, mbali nimetoka. Mawazo stress, lini nitaomoka. I've seen my friends die every day.
Rise kwa fti achia mroko Alini guide na kukashifu soro Adibo noko tulikashi na mnoko Dukitapo mamkish maorosho Never forget sheto walikuwa angel Ukimbiza na kuzietu na attention Alitekeso kipaji na underation Na ukimkashifu anajua ye ni devo Karianga sinzaki kwa mongo Karianga sinzaki kwa mongo
Ebu cheki nimetoka
Tesa mweke chemba Kana moto kana umiza mweke chemba bad girl mweke chemba Chemba, chemba, mweke chemba Umepaka nini Paka nini Buda Umepaka nini Paka nini Buda Umepaka nini Paka nini Buda Umepaka nini
Nayo nayo asapa ni kalito Kuna bash na buruka ka mosquito Kabaridi na vutia mamito Leo kuna waka joo kama jiko Kama jiko Ndani ya bash watu wamejitepa Wamesunda shasha hadi kwa ngepa Nika ita sasha, aka washa shada Zika shika tukazima joo kwa mkeka Kura uka ndika tuku kutangasha
Give me inspiration. We conquer all bad mind energy. Jami no one get it, no one get it. You listen to me. Nowadays everyone wants to fight. Ja alone I gon' make these things right. No need to see if you see me. I'm all gone blind when we see all my future. One of my friends tell me say we all done Another say things I go better back on my ass Till later then who tell me God always defend the righteous Just in the law Don't care away from the fighting Always try to do the right thing Cali said the most expensive for my pieces Cheaper than the cheapest
for me Follow 705-497-673 DJ Sandy
Magic and R&B.
nyi kwa pori na kafiko area amore never tell them my story na venye mi unyanya enda mstori bingo delight rasta man do rasta man dem rasta man go de bingo delight rasta man do rasta commando ni no shash commando. Babu kumanyane situnyane kabisa. Wavlana kwa wasiana situnyane kabisa.
Nikisa mangwai, unasema gode. Ate mbae, nikisa mangwai, unasema gode. Ate mbae, unashere, betu ya kuvuna mangwai. Unashere, ya kulegalize. Unashere, betu ya kuvuna mangwai. Unashere, ya kulegalize.
Nafula, stuck you ni miss. Niko na kipengeneza taku kikis. Magura, stuck you ni dis. Niko mashash, mistaki mabist. Western kuna reso ya jogo. Na zote zimenyanya kama kondo. Afande suwaje to legalize dawa ya cancer.
Do, 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 si do, do.
Ulala.
Nimeshinda loto.
Ulala.
Kukupata mtoto.
Ulala.
Basi wewe wanani, niambie wanani.
Beste yako ni hater, naona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. My hater, mwatafuta kashi mwashindano. Umanzi ni mhandi anaka kuitwa meano. Mtore, mwambia potele. Mwambie na kupenda itabidi azoe. We ni mrembo, na kutamani. Usikia wivu lipenda mse wa kitani.
Nobody can never take your place. You know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of latest. Why they try to hate me? Baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu wewe ndo wawakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue.
Oh, umeshinda loto. Kunipata toto.
Toto si toto, ni rojo rojo. Apple of my eye na kuuma kimangoto. Aliyekuza lazima pia kuwe na uhondo. Ulimi sako wakupati putari na mongo. Mtoto ni mkia, na metoka Busia. Kitaka posho mil, mwana wefenta kushkia. Ngupelekea murangu koko mungi wairia. Tukulizo manyeni na dhufu ya togotia.
Toto meweza dina kujanga kwa ndoto. Yataki niende kazi wala taki niende soko. Anaogopa siku moja mintatekwa na masonko. Kwa koni meri, koni meri, koni meri.
Niko insecure dem yangu ni vixen. Wasani umuta vida haga tingishe. Ako insecure atishon si chachishe. Dem makidai na myself insipige. Comments IG wanadai ya mythiken. Picha ID ya mechapa kubiten. Kazi ni kazi bora banda. Acha dema hasola pige mboka ba. Na kazi ni kazi bora banda. Hini mboka imetoa madem kwa dima. Nga hustle money ma, bubble for your man. Hustle for your ma, hustle for you ma. Borado, borado, makasiri kwa mbali. Borado, 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 makasiri kwa mbali. Borado, adi, borado, borado, makasiri kwa mbali. Borado, 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 makasiri kwa mbali. Borado,
akipita, mina baki nime bliki ya kirombosa. Mina baki nime steady ya kinama. Mina isundua kama vigi na ni mama. Badai nitamwita baby, mini papa. Lazima nitakata kiki, nikisliki. Sita staga, sita bliki, nikichiki. Sita genya, sita didi, nikichiki. Jicho nyanya nime siti. Borado,
borobol,
borado,
borobol.
Borado, borado, borado,
borobol.
Borado, borobol,
borado.
Borado, borado, makasiri kwa mbali. Borado,
foto moto, inaleta ndoto moto. Photo moto, moto, moto. Photo moto,
moto.
Inaleta ndoto moto. Photo moto, moto, moto.
Alejandro,
Noti.
Sunajua weni ndoto. Nikicheki hizi foto zako zinanipea mandoto. Toto noti unanichanganya na uta usiku ukinifanyaga.
Fanyanga.
Ye ukinikanyaga utanipenda ka boy la makanyaga.
Senyor Alejandro, you have a visitor.
Snotty flow.
Nimekambila ngoda na nyonginyo.
Nimekambila ngoda na nyonginyo.
Basi sawa, tukandane, tumizane, tufinyane. Niko na first aid kit, niko na funnel.
Notes zangu ziko KBC channel.
Hello, 705-497-673, DJ Sandy.
Adiwanika Maria, adijo tabia, ajama, ajajo, ajaku kalia, adijo nalia, baby jo kalia, banana, banana, banana 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 kalia, wanika Maria, wana do tabia, ajama, ajajo, ajaku kalia, adijo nalia, baby jo kalia, banana, banana.
Volti meja tu manuzi kus na madadu zambus. Shuksha kabla ta kingus sambu abda kingus waru. Galari umejaza nuza duza ucha ucha ucha. Ruma ta ukulize dum du du da du du du.
Erani soma juna rungu ya jamii. Apo sunajua na kuchorea mami. Hakuna ajakasa apa moshini manduku. Tufu nazitoka banaza adudu. Supo kini toka nyoko nyoko. Ju apo kini ngora ni mamboko.
Moro kini ngora nyoko nyoko. Ju apo kini ngora ni mangori.
Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. We, nyoko nyoko, nyoko nyoko. Ay, nyoko nyoko, nyoko nyoko.
Alijiko amejipaka wanja. Dicho pep tanju ya kiganja. Makuki na makeki za kibanda. Na mifuko zimeshona gatu na mabanda. Exhibit zimejificha kwa mbosho. Na mataka hata kujiposi ni kudosho. Bata stress nilifika nga na vidosho. Robo sanga mbaka kesho huku likikosho.
Alafu XM kiingia na waskan. Kikishika kikolo kipitishe watagwan. Kahukufunzo na madhako buda utalan. Bogi inatatisha makombora za Saddam.
Oya oya eh, oya oya ah.
Kukadia.
Kukanganya pandisia boda boda eh. Mukoloko mibusia boda boda ah. Eti mukoloko mibusia boda boda eh.
Awa toto kuna vile wanakamia. On time mina kemba mina pick dia. Rungu yangu noma bado ina lack gear. Chungo sije ukapigwa mboko bila gear. Kimbicho ni kiyang.
Kongo 705-497-673 DJ Zendi.
Kuzipiga lock up. Muna ringa misi ringi kwanza paka make up. Mikisani pande yangu manzesta kijoka. Dry spell. Dry spell. Dry spell niku dry spell. Awa toto Joe wako dry spell. Dry spell.
It's DJ Sanji, rock and roll.
Dry spell, niku dry spell. Awa toto Joe wako dry spell. Leo manze Joe nikomboka. Form za warorozi mejipa. Ni game tu kwa brain bila doba. Ni chocha Joe piga topa.
Firingisha haga ziki enda zigizaga. Zikishika basi tunaleta miti shamba. Songea songea ebu mami karibie. Ukipanda kwenye meza haga zina babo. Mseye tunasere kwenye moshu tunajigo. Shika manzi fiti ikiweza muna mingo. Demo shisha kija life na itake simple. Demo shisha kija na msho ziko single.
Spendangi madrama, spendangi maskanka. Spendangi mafalamu, pena tu wajanja.
Chapa jona dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey. Dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey.
Yeah, na sante ya punda una mateke. Nikikuna uta umo uta naste. Tewa veve josiki fundi nska koko. Tewa de bindo izo daba zitoko. Te anadai kona sija tebo nge mato. Penadai nizi na pandaka sni mato. Kes kampa snip stone enda kako. Pema girls kizi wana ball kuliko mako.
Be my, 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 be my,
Kasbo tama kwa kalenda ya mamasta maji mabazenga pia kafala na beef na kalenga na kakao amevunja agenda sibisha nangi squeeze niko busy labda kali bei za Bentley na mabigi hakunanga mtande za kula baridi buda kila esto jiji ni na bibi galale
unakula nga Ferrari
galale
rusha mawe kahalwale
galale
unaongea mingi kahao
galale hey yadi yadi nini kem kem mota kwane wata vai mister kasi ganje haini saidi wata kwane wata about it bro man gonna die beef galale
galale
hey yadi yadi nini galale
ya ya ya
galale galale Twende match.
Give
me. Aji match. Kila mtu twende match. Aji match. Aji tease alert. Alert. Aji tease alert. Alert.
Sio sidong. Ini sidonyo. Sio sidong. Ini sidonyo. Sio sidong. Ini sidonyo. Iva kimali adiwisha mehomo. Sio sidong. Ini sidonyo. Sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iba kimbali ya division, meumo.
Riso, riso, lejo Maria, shika, picho, jenny Maria, assalamu alaikum ni petu waria, kwani walibora ni kenno mario, aji picho, picho, niko na kizia, picho, kisho, na kujazilia, mwaga, maji, na kunyinizia, niko shata, mangi, ya kupaliliwa, aji, oi, jorea, oi. Kani magoe, riso ni romtaka Ati romtaka Kani kadonye ni romtaka Ati romtaka Kani kaponye ni romtaka Ati romtaka Kila mtu twende match Ati match Kila mtu twende match Ati match Ati tease alert
Ala, kwani weni ngeoso kidomo ala Usha niletea tumudomo ala Nilikuteka kimangoto na tani nivajo Kumbe niliokota poko Akili liagwembe selipenda dudu Nakadra istati ya patiwe mudu Nakana liya kutu siya patiwe munju
Sasa ex, tanyo Akisauti ya kubwana adi unimaliza Ikiza ibiza, mama mapiza Baridi ya freezer, tuna majira Mapunyeto sasa akikara kuingiza Singo fulani, kwenye miujiza Tunapenda, Tony, kani sina Tony, kani sina
Pasi cheza na dudu Cheza na dudu Baby cheza na dudu Place imefika pasi cheza na dudu Pigwa marungu Baby kula marungu Minataka ni kukembe mama Kuna vile unanipa tama Wacha nishike jegi yako kwa ma Ntainyonya tukifika kuba
Niko na mamili, itaki na mili Waka mkutouch mwili, na wapewe mbili Nikicheki madem na geuka mikafiri Si siri no surrender mi albashiri Msupa soba, na minko maji Achangu sengoda pia kuwe maji Ashala liye shoulder, nepiga roo safi Mkono ndani ya troza rungu shaji chaji Kwamba na umbanga kana bi Lakini nikipewa na ipiga kama ji Kwa watoto tunesabu ABC Msupa taki songa, akisonga, akisonga
Bas bas choka mara maringo mi upenda chapa na tarimo
All 0705-497-63-DJ-Zanji
Bila da permission Bila da permission Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga Bila da permission
Anapenda kuziwa shaka kuna kiroma Penye kamebeba dhuda kana nikoroga Pasta ngangaza sadaka tapeleka kwake Sister, Sunday, sare mapara Monday, kunidara dara kipara gizani Kuniguara guara kanjuanga kuchapa 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 Kakanga kupanga kumangwa kupangwa kumangwa
Bas bas choka mara maringo Mi upenda chapa na tarimo Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bini
Matipita Leo ni matipita Pigeza matipita
Ululululu
Matipi, tipi, 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 Pigeza matipita.
Chichiko femi 1 minute ko sawa, sawa. Sutu na josi pendangi madrama, madrama. Nikipita mtaa wana fire. Machali wakinyona wana stama. Wana anza kutipita, kutipita. Wana anza kutipita, kutipita. Woja anza kutipita, kutipi, kutipi. Unapiga tu matipita.
Tipita. Usitoke kwa flow, kwa flow. Tipita. Baki na usigo, usigo. Tipita. Mnatia mayo yo 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 na dansi wapi ana shosho.
Shash mpate soko na sina lukus. Na kanibash sura chakol. Na haka oval. Na shimo giza yani dakol. Sondeka mambo. Demi akwali ni show. Uwezi ata na shuwa pako. Na niko fiti panda yangu. Misi day ya koko. Sidai para magushodo wananuka taku. Mofasa genge tuko true. Na hatu ringi. Joti kibao lazima ziswim ndani ya.
We just came to play to get wrecked. Shorty serving you punani on a plate. But when you damn broke, they can't relate. Get your grind on. We be chasing paper for days. All free for everybody to take. Switch flows, then I'll probably make you understand. I'm the man, I'm about to blow in the game. I'm a damn, wanna die to my ganja no fame. AB
Tunasondeka, yeah. Tunasondeka.
Ikileta shida.
Tunasondeka. Tunasondeka. Tunarekebisha. Tunasondeka,
yeah.
Tunasondeka.
Ikileta noma.
Tunasondeka.
Ula.
Tunasondeka, yeah, yeah.
Seriani ya 2x2. Seriani ya 2x2x2. Sasa dada ukidance unangamna kutunga duba. Abdala ina direso. Seriani ya 2x2. Seriani ya 2x2x2x2x2x2. Seriani ya 2x2.
Acha wakamwa wili kama akianoa. Kama meno mbaya hii ni tangoa. Aniweka kwenye throat alafu anakohoa. Enabini lete poti jugal unakoja. Piga magoti unafakuni ya budo. Akule bambuki African bantu. Naipiga tempo ile ya Cindy Sanyo. Skini itenjina gal misi kufaha. Iko titan tuto wataveta. Na kamna kiti jula zima utahema. Utatangaza hila zima utasema hini 2x2. Kupiga na kuenda.
Seriani ya 2x2. Seriani ya 2x2x2. Sasa tata kukitanze. Una mamla kutunga 2x2x2.
Call 0705-497-673 DJ Sanji.
Apanda kupiga shoti, ah. Ni mekunoki, ah. Chekinda kupiga tukigoti, ah. Vile unachachisha tukwa moti. Vile unachachisha nda kupiga kipoki, ah.
It's DJ Sanji, one and only.
Chekinda kupiga tukigoti, ah. Vile unachachisha tukwa moti. Vile unachachisha nda kupiga kipoki, ah.
Bang bang, takurambo kanambo. Hii ni moto taiskili ya kwa tumbo. Boy wako tamkula makumbo. Mageus wenzako watafumbwa hili fumbo. Mie pula nikisikia
kipa.
Lakini sisi kambo.
Mokoka
ama java mora kambo na kutama. Na nikishika mazenuke shukunuke.
Mikash de worldwide. Sama dema sleep and a slumber. Babucha kumachane mabanda. My money big and dala na kanda. Me live in a jungle. Tazani za anta. Banuanya source of my income. Te banuanya source of my wisdom.
Call 0705-497-673 DJ Sand.
Okay, let a chupa kuchupa. Tobi ane vinkoba. Kusama tofuka yuda. Chagala kunyumilwa wansu enjuba. Lwenzi funye lwenzi yanze. Yo kutele kambiganye. Yenko zesa manyi gange. Newe mumpito muyage.
Bandada, menafala na kahada. Bawala banje panme bada. Mekwasa ne bada. Saga, this I do ya me go hard. I tend to pull up, I tell them pa mucho pa. Put the drink in a glass and the ice is in a. Forget I know
She want a bad man, look it up. Never seen one like look it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, stretch for the lock it up.
Pelican a ring, pelican a ring. Kiki waka man, pelican a ring. Ziki nyanyan, pelican a ring. Mangoko waki fika basi, pelican a ring.
Niko ring na vifuata niyo. Zimeshika na vifuata niyo. Kwa the ring, huyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Ezi ni Alexandri, pelican a ring. Kiki waka man, pelican a ring.
Combo 75497673 EJ Sanji.
So much.
Let me turn you, make you suck my bumps like a ball. Make me think get so tall and tough like a wall. You pretty girl, it's a bad man I call. Make you fly high like a bird and drop down at all. Hey, tell your body good on it, I'm at me. Hey, tick mommy, back it up on me. Hey, this something so tight, it'll grab me. Hey, anything mess, I you do it gladly.
You bend down, I bend down.
Momo, buda na mchongo. Macho zako ndogo chongo. Na mboko mbaka usoko. Tumakiwa kampo.
Ati one, toto nikapenga mekam. Two, liko kutustia tuvivyam. Three, ringi alarm. Game bubu tunacheza Peter Pan. Bubu, cheza game bubu. Bubu, cheza game bubu. Cheza game bubu. Bubu. Tunacheza game bubu.
Ati game Johnny bubu. Napiga joki sporti ni kichomesha kinduku. Nadunga di masporti sina cheki ni naluku. Napiga di wasafi na mistari za kizungu. Napiga bus manze konza brida Johnny nduku. Najaa gas manze kama fuel ndani ya tuku. Na speed bus na maniga cheki kwanza luku. Nangeusia kwa oni nyonya bado joko dudu. Relax piga moshi mbili josi mbulu. Ni bus bila dis cheki sinanga machungu. Mtapiga joke lele mkidei Johnny juju. Na vuva joa bebe wakisikia game ni bubu. Cheki achi sare za dogi londa ipanda kiunuku. Miguwe kajunda ipigia kiutundu. Na kadem ni husu jimkula dina njuka. Yeah, yeah, au siyo check.
Bubu, cheza game bubu. Bubu, cheza game bubu.
Kaiko fiti basi guza minyo. Ka imeshika basi wacha finyo. Mugiza leo pana ni manginyo. Fomia maodi na pia mayo. Wakilalisha makula ni wo. Bezi ni vela na game ni wrong. Adi mandugu wakuje na pong. Sio mangeus pia wakuje na thong.
Iyo story cha baba, cha mama. Sia mangeus wanapenda kalungo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia toi wanapenda kalungo. Iyo story cha baba, cha mama. Yama odi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Yama yo wanapenda kalongo. Fiko peini kukweleke na rada. Ita mangeo shikionyeshe nani baba. Utandesi wanapenda miti mama. Fika masai na ujishe kukukishe kukukishe.
Dance, dance na baby.
Hey, ikibamba sana mazo hapa niye kwa shiko nini.
Mountain, 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 mountain.
Sina baby ukichoka. Wacha niko direct ukikata kakota. Sai tunasele mashida ni kutoa. Kusha juju, hey, mini toko. Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe.
Buzz kubab ina chief kif tu. Madenge wanajipa wanalia dudu tu. Wakidance ni matembe juu. Na manyinyo ziko sete za kikwava tu. Ni barenga kikam ni ma 6 inch tu. Ziki report ni ham ongeza volume kwa speaker. Njugu tatu na kak na ngoja kutu ikama. Tanova haswa weri muwanja fit. Wanja fit.
Wadimu wako miu wafanya kasa tari. Na after kazi
kawa wanya kasa tari. Tukazi miu wafanya kasa tari. Kwa kitanda tuwa tuwa kwa kiti tuwa tuwa
na ichapandisha kadi ina. Do what 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 do
kadi zigo itaban. Leo ni lazima kakuweka mind. Nikapiga mboko kaisikia kwa mind. Boni ta playboy na mimi so haina. Game nyango meja mteja sija maina. Sana meti amenazo josio za China. Wadana ibakisha dando ni kuwe faina.
Follow 705-497-6733
DJ Sanji. Iba jumbo kanita cheza hadi utadairi match. Nuita pa hadi inatoka miukas. Na kesho kuto nita kwa natafta ni ukach. Mademu wangu miuko panjaga satari. Na hafta kazi hawa daingi ata sarari. Tukaze miuko panji yanga tarari.
Here's my man, town DJ Sanji.
Young Chris, funny mic. Ninja, funny kiss.
What the rank in the game, you come
on? That piano on the beat, say me now. See,
everybody, everybody,
sugar
mind. Mommy and daddy, everybody, sugar mind. Every day, you can make me cry, sugar mind. Till the day, come and shame, buy, sugar mind. I always tell I guess if they go that way. You don't get spank anyway, now wait. And into it, come, you could just live it.
Call
705-497-6733 DJ Sanji. Miujali ganji na ladies. Miujali money so nataka many. Staga niki medi. Staga niki medi. Adi staga niki medi. Jama jo ume dedi ama tu ume bleki. Na ume noki wendi ama piana beki. Saa ngoja nianze kata keki. Na when kaka bambe jujo hauna class. Minko na mane nipate kwa ba. Cheki ni fane umeva kama fiat. Fiatu madare badae ni fan.
Iwiki ni nasikia kukata kaki. Nasikia kukata bado he ni. Pime pedi round moja anise tipiri. We mrazi pigwa ting ting. Yeni diva na nakatika na chupi. Ringi kiroma weki chupi. Zikishika mina washanga kihudi. Ringi kiroma weki chupi.
Ambapo anapenda ngama deni. Kukata na kata ngama hengi.
Call 705-497-6733 DJ Sanji.
Kisike jua kari we jua kuna chuno. Kisike bitia mavo jua inachuna. Bado meno yuko funja mfupa. Bado tembo ziko funja chupa. Haribu mtuangu emezesha. Usiku changa we serereka. Shisha iko changanya ketepa. Ronde pili na kuja wepewa. Kunja mtu gizani kisawa sawa. Mkumbushe ituna ni atawa. Na kolo na sumbua kwa sara. Na zimbo jui kutu inachuna.
Inasuna, kutu kwenye chuma inasuna.
Inasuna,
tena sana inasuna. Inasuna, kutu kwenye chuma inasuna. Inasuna, tena sana inasuna. Inasuna, baba na tafuna. Inasuna, nasikia kujifuna. Inasuna, inagongo. Na waruga gada.
Kani go show domo do, ai nyonya, bianga tanga banga, ai nyonya, jiti kisting jing big G, ai nyonya, nyonya nyonya nyonya, ai nyonya.
Napenda joma duya na maflavor nyongi, mina tasty ya makali na magura za bobo, na wachanganya kilami na kashenki dogo, shanti bobo, shanti mtamu koko chest. Bobo ras de kitam kilolo. We ni pate makene na nikichomo wadikonya. Na waga nimebonda storytelling Johnny after mistari ndani ya damu DNA ni za kimokta ningori na waroga nikidandi ya chopa manuka tu timba sporti na wapigia topa check it na ficha ngori daba sunda kwa kucha na kapeleka mdogo na kajaba alute
kani go show do modo
Congo 75497673
DJ Sanji
Big bang 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 bamboo.
He is New Land Town DJ Sanji.
Kireta buru kanga kama kunguru Manyungu, manyungu, manyungu ru. Unajifanya kishasi na ngeo sweni kinyaru. Mbona mnanigudhura kwa ndoto? Misha kido kijana wa majoto. Sitambui mi utaka adipoko. Wakiroria ni namboki utoka potpo. Chapandisha turi ushinda kama loto. Manyoto, manyoto juu, mboko mboko. Na mugedi ya pewe ngafia pate joto. Ajifanye wa mudheru ni mkule soko. Nikumwaga chap chap kwa ubaza masonko.
Arukido waka mwaki, kuna kitu inabaki. No madamu wamevalia makaki. Skanki, moshi mbili na majani. After this tupatane magizani. Ujanki, msondo zitolewe parking. Mzeke ready ready zianze kujumping. Ka, kata, katanisha. Ka, kata, katanisha. Katanisha iyo stack iyo kata. Katanisha iyo stack iyo masaka. Ka, kata,
katanisha. Call 0705-497-673 DJ Sanji.
Hainishtui lakini nimeshtuka. Weni mwanaume umewekwa umefugwa. Haunishtui na yo gari ya dadi. Haunishtui na yo pesa ya mami. Toka hapa, toka nani. Unaturingia vile umeomoka. Tulitoka Kayole squeeze unaishu moja. Haunishtui toa ufala hapa.
Nakoshia dem yako mindyo mopsik. Haikosi pia nyi mnani kopi. Juleozi kiisha mindyo choki. Na wendyo sali ama wendyo dem. Chunga dem yako minta kapeng. Abiro chwadi mindyo matek. Mpek, mpek. Ndo si mwage mate. Check, check. Ndasi kule kake.
Yo, yo. Tuko sherehe na itaki asira. Itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kuririma. Efo, epo na keifo kanali. Sijai kata guil, kata guil katikati. Sipati na kata bale pali yaifai. Kabado unapima, cheki venye naifanya. Bado tuko baesa, bitch ni bad mana. Sta kama kuna giza, taitana. Bado tuko baesa, bitch ni bad mana.
Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas.
Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Sifatani na umati na jimez kama bangi. Alipono na mababi yesi guashe ni banisi. Mkate na ukapi jo mchai na amani. Alimesa kabaki ya konditi juu ya haki. Atakikani na umati ya kitoka atabaki. Hindi uori kwa mzazi tusilete za uzani. Nime uwa.
Tuko sherehe na itaki asira. Itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kuririma. Efo, epo na keifo kanali. Sijai kata guil, kata guil katikati. Sipati na kata bale pali yaifai. Kabado unapima, chekipa nene ifanya. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas. Sta kama kuna giza, taitana. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas.
Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas.
Weni mrasta mandasta umeka kwa kicho. Weni kimasta mabasta dulu wa kuficho. Unelewanga munelewa. Unelewanga munelewa. Hapa sinayo mbogi ni arasta.
Rasta.
Kwa super marege kwa Snapchat.
Snapchat.
Mazigi jo tutinge madasha. Anakuparesha tunapulula mabianga.
Mabianga.
Na majani siya kericho ni aga bianga.
Mabianga.
Ilianza kakikolo saini pienga. Nina
seske menijazi ya weta. Barreta bakmani ya effort.
Nina mazigi kanichi na kondiko mia. Netflix maria na kwando sesmia. Makuki ndo hizi babe nimemshikia. Ruki lakini leo beda na rukia. Backbench na misi mabu.
nusu. Freaky Friday na get loose na Lucy. Tika highway, maji ride na ngusu. Pigwa wire, kazi huku. Rasta, nikiwa area sizi wake. Flash, flash, kani tei ama mbotke. Rasta, tuzidi dao sadi shope. Hala, na uwe kange chini ni okote.
Kwa sherena itaki asira. Itaki mabongo manika.
Bill
nitalipa kwanza kani kuririma. F4, Apple na K4 kanali. Sijai kata guil, kata guil katikati. Si party na kata, bali pali yaifai.
Si party na kata, bali
bado unapima, cheki venye naifanya. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas. Na kama kuna giza, taitana. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas.
Bitch ni bad manas, manas. Hey. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas.
Ati vile kana wine, na mini mtu makali man. Ex wangu bado nita Mr. Candy ban. Nilikuwa na mkunja, adi ya kaban. Church, matempa zangu ziwezi nikipiga town. Nikipata nana Batman, mi ujam. Na pungi ziko kila area, kwanza town. Hakuna kitu so sweet kama pungi na hub. Usisho kila dem kwako welcome. Utapata ni well, au utakan maraka. Kate yote njema minto im julu bang. Nikikata yo nunu juu ya bed kama bell. Nikikaza kiuma uru, adi pungi kuwa wet. Nikube mjulubeng, adi malet.
Tuko sherena itaki asira. Itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwantome iva. Bill nitalipa kwanza kani kuririma. F4, Apple na K4 kanali. Sijai kata guil, kata guil katikati. Si party na kata, bali pali yaifai.
Si party na kata, bali
kabado unapima, cheki venye naifanya. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas. Na kama kuna giza, taitana. Bado tuko baesa, bitch ni bad manas.
Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas. Bitch ni bad manas, manas.